This song goes to my mama. Titova na zwinji zwine nda ngamba. But daddy boo wa zwoṱhe zwe vha ngitela. So mama, I love you. Singa magona waita zwoṱhe zwine vha kona thaba dzoṱhe dze vha dzi gonya vha tshitela uri ndi lale ndola vha nkulisa ma grown man now ndi ḓi wa venḓa loṱhe now okoto livhuwesa zwoṱhe ma ndi munna nga vhone ma ndo pepesa kombo njinji ngauri vha mpanga kasta baby roti nyamelingo minji njinga nthani ya vhone so mama I love you. Chiwe talente ya na umbero fa vusiku vatenda ndova leki gini ndayenda pana so I guess ndiana ya maramba urangari buwangana I don't know never va safari ndi hone no vasocha maenda nga usi wana no mo zimia diwa simwana no no mama bichi bandarara mda I do it for you Chipande chiko panda mama I do it for you
I love you
I love you
mama I love you
I love you
mama I love you
I love you
mama
I love you
it's my music.